na we Mungu wewe ni wewe peke milele Inyapa enzi come toi inyano ha jamais comme toi Jésus tu es le seul Yahweh You are so good wewe ni Mungu wa peke milele Yeah, I'm so grateful. We're any mungu apeke milele.